NinjaToys.com.ng.
Malume.
Zi.
Kunjani?
Hola. Ugrandi girl.
Ngirayt malume unjani?
Hayi, asitholazi.
Malume ekhumbula le ngoma leya esayenza ngeDeben July.
Yeah.
Yeah, malume bengithi sizame, ngiyazi ukuthi bo unokuthi. But bengisacela sizame bandla.
Umalume yalumana once.
Le umsetho malume.
Oh umsetho. Itrip.
Yeah, chuluka.
Chuluka. Oh, okay. Ufuna ubandela ngayo once.
Yebo malume, ngifuna kube industry thing. So yabo plus wena ngiphethe wena ngapha esayidini. Kube into enje into e-industry.
Ushukuthi
zongena, ngiyakuthemba, kodwa mshanami.
Ninjatoys.com.ng.
Yebo malume, ngiyabonga kakhulu.
Washa.
Sharp.